Nimesha mua Inayo Akida, a power production. Tangu zamani za kale mababu walinena, mapenzi ni vidonda hayawezi kupona. Kagwara leo kavuta ngozi, kagwara raha, kagwara machungu. Wake up na kachukia kesho, na bado kapenda tena. Mapenzi, 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 mapenzi. Basi mi, nimechoka kumungana. Basi mi, nimechoka kufuata people. All I know is a one for the you.
Penda minisha penda nilipenda nikaumizwa sana nikadhani sitokuja penda tena ila kwa kondo nimetia nanga najiona nimefika mapenzi matamu 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 nifuate nikufuate twenze kisiwani wasikofika wachawi wapenda nao.
Yeah.